You want a blessing up on the yacht and souls in the world, you know. Boss! Alongside guardian angels talking about. And then I'm in.
Sean, on the beach. Angelao ni mujenge nyumba mama. Oh yes. Kuna wengi walikuomba. Kuna wengi wanakuomba. And I hope I'm not too late, Jehovah. Anza na mimi. Kuna wengi walikuomba. Kuna wengi wanakuomba. And I hope I'm not too late, Jehovah. Anza na mimi. Kumwa. Anza na mimi, Yesu. Anza na mimi, umwaka. Anza na mimi.
Musa akamwambia Bwana, usipoenda nasi Bwana tusiende.
Juheri siku moja kando yako kushinda siku elfu kwingineko.
Juheri siku moja kando yako kushinda siku elfu kwingineko.
Hatuwezi Bwana bila wewe.
Nakuhitaji kwa ndoa yangu, nakuhitaji kwa kazi yangu,
nakuhitaji kwa maisha yangu.
Umwaka anza na mimi.
Tulianza na mabodyguards, sasa umekwisha, tumebaki kama hooligans. Nyumba ina mlinzi bila wewe uone juzi, kwa sababu wewe ndo number one, mlinzi number one. Yote niliyoanza bila wewe yamegonga mwamba na kuhitaji bana wewe. Wewe ndo alpha beginning and the end. Umwaka nataka nianze nikiwa na wewe. Yote niliyoanza bila wewe yamegonga mwamba na kuhitaji bana wewe.
Sunday, and I'm on my body.